sometimes, not all the time, but just sometimes.
The storyteller, yeah. Sipendi ukitoka nga sherehe mapema. Ukini wacha solo kwa keja. Sipendi ukinito wanga timing. When you whining, pa girl come find me. Boogie iki call ni dangerous. Chumisi nangaro ya kusema no no no. Stay close to your phone. Baby you already know.
Kila sani kilewa natoanga simu natumia watu pesa. Oh nikilewa nakupigia simu nakushona kupenda. Sitake jua nikilewa, sitake jua nikilewa. Ukapoka nimelewa, ukapoka nimelewa. Kila sani kilewa. Ukapoka nimelewa. Ukapoka nimelewa.
Kila saa nikistone miuka mbali na phone. Juhoni ngisha kwa zone. Sad nigga I was crying in the shower. Nime miss your cologne, nime miss your kimono. I remember your tone. There's a sample kwa song. Watu kiklapa means making love. Na nikiwa shut up na kumbuka yo wap. Ulinieka kwa trap. It's a rap. Hii kitu ina slap. No cap ulini kill my time. Tuli still deal na time.
Kila sani kilewa natoanga simu natumia watu pesa. Oh nikilewa natupigia simu natushona kupenda. Sitake jua nikilewa, sitake jua nikilewa. Ukapoka nimelewa, ukapoka nimelewa. Kila saa nikilewa. Ukapoka nimelewa.